Many no gesha no mapenzi matatu. Many no gesha baby I don't like. Many no gesha no mapenzi matatu. Many no gesha baby I can't deny.
Mwana mkuna jili memkuta pele. Micheza selina kucheze ya nanywele.
Mwanza kama penze menizidia. Kinyo chenta kufanta ninginia. Kwa ya kama penzi na kunyobia minilewe.
Fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion. Mini fundi mwenye slow motion. Matendo yangu slow but kwenye motion, yeah, yeah.
Mama niteke, niteke nye niteke, una security. Baka mapepo zangu zina vaburete. Hapo juu baby vaburete. Mwenza kuchini nifanye kama ground shaker.
Ebwana mkuna jili memkuta pele. Michezo wa Selina kucheze ya nanywele.
Haleluya, utasema haleluya. Haleluya, utasema haleluya.
Mapenzi ya kiswazi.
Umeyomea nikakupatia basi mpenzi iwe siri. Umeyomea nikakupatia basi mpenzi iwe siri.
Mapiga tapishana, usije kunatana. Tukatoa na mana, yani wewe.
Haleluya, utasema haleluya.
Dosha moja moja. Unapopanda gachuma mboga. Yani wewe, yeah.